notre Seigneur était hier, il est encore aujourd'hui et pour toujours.
Kuko umwami yarejo ni ko ari none ndetse n'iteka ryose.
Oui, c'est vrai et c'est merveilleux. Dès que notre Sauveur était hier, il est encore le même aujourd'hui pour toujours. Il a fait du bien autour de soi et délivré tous ceux qui étaient en prison.
Abamuzengurutse bose abohora ababoshywe n'umwanzi bose.
Il est le même encore aujourd'hui, tel qu'il était autrefois. Les mêmes miracles, la même puissance. Il est encore le même aujourd'hui, jusqu'à dans toute l'éternité. C'est vrai et c'est merveilleux, tel que notre Sauveur était hier. Ainsi qu'il est encore aujourd'hui et pour toujours, jusqu'à dans toute éternité. Prends ma vie qu'elle soit à toi entièrement, éternellement.
Fate ubugingo bwanjye ubwawe kugera n'iteka ryose.
Que ma main puisse seulement faire ce que tu ordonnes. Lave-moi dans le sang.
Kuko kwanjye gukore ibyo wategetse byonyine. Nyuhagire mu maraso y'umwami Yesu Kristo. Uruzi rweza mwami, wowe wenyine ni wowe nshaka kwegurira ubuzima bwanjye none kugera iteka ryose ndu wawe. Ijambo ryo mu kanwa kanjye ribe ritunganye ndetse n'ibitekerezo byanjye bibe byera imbere y'amaso yawe. Ntacyo nshaka kwizigamira ukundi. Unyuhagire mu maraso y'igiciro ya Yesu.
C'est seulement à toi que je veux consacrer ma vie maintenant.
Wowe wenyine ni wowe nshaka kwegurira ubuzima bwanjye ndetse n'iteka ryose. Ubuzima burahita vuba, bukwegurirwe kubwo icyubahiro cyawe. Ubukoreshe bwose uko ushaka. Nyuhagire mu maraso y'igiciro ya Yesu. Mu iriba ryeza bitunganya. Wowe wenyine ni wowe nshaka kwegurira ubuzima bwanjye none n'iteka ryose. Ndo wawe.
Aussi que ma volonté soit la tienne entièrement.
Ndetse n'ubushake bwanjye bwose bube ubwawe. Ndashaka kuba uwawe wese.
Oh fils de Dieu.
Njyewe wese, o mwana w'Imana, ndakwiyeguriye wese ku gicaniro cyawe. Nuhagirwe n'amaraso ya Yesu. Ntunganyirizwe mu ruzi rweza. Ubugingo, umwuka n'umubiri n'ubuzima bwanjye byose mbishyize ku birenge byawe. Mfate wese bw'iteka ryose. Unyuhagire mu maraso y'igiciro ya Yesu. Mu ruzi rutunganya rukeza. Nami wowe nyine ni wowe neguriye ubugingo bwanjye none kugeza mu iteka ryose. Ndu wawe.
Nous commençons
encore ce matin. Nanone muri iki gitondo aya materaniro mu izina ry'umwami. Ndetse turaramutsa na bene data bose abo mu isi hose abari ku murongo wa murandasi. Turabaramutsa bivuye ku mutima. Turashimira umwami iyi ndirimbo ihebuje twumvise. Unyuhagire mu maraso y'igiciro. Turashimira amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Amaraso y'isezerano rishya. Kandi ubw'ejo nimugoroba turashimira Imana kubw'amagambo yose ayo twumvise ari mu rwandiko rw'Abefeso. Ijambo ry'Imana ni rizima. Kubw'umwuka wera Imana ijambo twumva irihindura rizima muri twe. Ijambo rirakora rigasohoza ibyo Imana yaritumye gusohoza. Utekereze ku magambo ahebuje ayo twumvise ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na Se ihimbazwe, yaduhaye imigisha y'ubwoko bwose y'umwuka iri ahantu ho mu ijuru muri Kristo. Waduhaye umugisha. Mbese ibyo ntibihebuje. Waduhaye umugisha mu kwizera twagiriwe ubuntu bwo kubihabwa bwo kubyibonera umuntu wese ku giti cye. Duratekereza kuri ayo magambo ahebuje yatumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka. Ikubw'urukundo niko bwa Yesu Kristo niho yadutoranyirije mu rukundo rwe kuba abana be, abana bayo, abagomba kuba abe. Bakundwa ndetse n'abashiki banjye, ni amagambo atunezeza bigatuma icyubahiro dushimira Imana yacu. Nanone mbere yuko dutangira dusengera hamwe, ndashaka gusoma amagambo make mu rwandiko rwa mbere rwa Petero. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere uhereye ku murongo wa gatatu. Hano Petero aravuga Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ibi byarabaye kubwo guhindurwa bashya, twavutse ubwa kabiri. Kandi twavutse ubwa kabiri uko niko yatubyaye ubwa kabiri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo mu bapfuye, tubone nkabikiwe mu ijuru, wabitswe mu ijuru ku bwanyu, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Mbese ntitubayeho mu gihe cy'imperuka? Nicyo gituma mwishima, nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi. Kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira mu kidage baravuga ngo kugira ngo ukwizeranya kuri kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira iragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uko kuri, amaherezo kukazabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Kristo azahishurwa. Uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo nanone mutamureba muramwizera, nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavuga. Mu kidage bavuze ngo, mu gifaransa bavuze ngo ibyishimo bihebuje byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu ari ko ngororano yo kwizera kwanyu. Izina ry'umwami wacu rihimbazwe kubw'aya magambo y'igiciro. Mbese turabaza ikibazo, mbese kuri ibi twavuga ibindi bintu byinshi? Mbese buri murongo ijambo ry'Imana mbese ntirituvugisha? Mbese ijambo ry'Imana ndacyakenewe gusobanurwa no gutangirwa ubusobanuro? Oya, twiringiye yuko umwami ubwe mu buzima bwacu ahamiriza ijambo rye, aduhishurira ijambo ryayo. Turashimira Imana kubw'aya magambo y'igiciro. Ndetse Yakobo nawe yandika ibimeze nk'ibyo muri Yakobo igice cya gatanu 5:27. Hano aratubwira twese ngo nuko bene data mwihangane. Yakobo igice cya gatanu 7. mugeze aho umwami Yesu azazira. Umwami atugirire ubuntu kuba twihangana tugakomera. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'itumba. Namwe muba ariko mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Umwami ashimwe ndetse ahimbazwe, kuko twizera ibyo byose n'umutima wacu wose. Dore ndaza vuba, umwami araza vuba. Kugaruka kwe kuri bugufi cyane, kandi uko niko turushirizaho gushima yuko umwami yaduhaye ibi biryo by'umwuka. Ntabwo dushobora guterana nk'uko tubyifuza tubishaka, ariko Imana yitaye ku biryo, ndetse ibyo turabishimira cyane. No muri iki gitondo ndashimira umwami ko mu buryo bugaragara akomeza mwene data, amuha imbaraga kugira ngo abwirize ijambo ryayo. Ejo byaragaragaraga biradusenge. Data uri mu ijuru, turagushimira kubw'aya materaniro. Turagushimira ko uri hagati yacu, ndetse by'umwihariko turagushimira ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Turagushimira amaraso y'isezerano rishya kubwo gucungurwa ku musaraba i Golgota. Turagushimira kubwa byose, ndetse ibyo ukora muri iyi minsi kubw'ibi biryo by'umwuka, ibyo ukora mu mitima yacu. Turagushimira mwami ko witaye kuri byose. Uduhe umugisha twe abari hano, uhe umugisha ubwoko bwawe n'isi yose buri kumva, ndetse ufite umugabane usangira natwe muri aya materaniro. Nanone uduhe umugisha kubw'ijambo ryawe muri iki gitondo, ukore ukoresheje umwuka wawe mu mitima yacu twese, ahantu hose aho iri jambo ryawe riri kumva muri iki gitondo, mu izina ryera rya Yesu. Amen. Turicara. Mwene Data Frank, ushobora kuza. Nibyo umwami wacu abari uhabwa ishimwe kubw'indirimbo zihebuje twumvise, kubw'ijambo rihebuje ry'igiciro, iryo twasomye, iryo twumvise. Ndetse nk'uko byavuzwe, nta kigikenewe kongera kuvugwa kuri iri jambo. Byose ubwabyo birisobanura, buri murongo wose uratunganye ubwawo, uvuzwe mu buryo butunganye. Kandi uhishura umugambi w'agakiza, ndetse ukaduha uwo mugambi. Bindi bashiki banjye bakundwa, Imana ibaha umugisha, ndetse namwe uyu munsi byarushije indi ikindi gihe cyose, amatelefone ahamagara ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi cyose cyabayeho uyu munsi birahebuje. Ni ku isi yose rwose nta gukabya kurimo. Turashimira umwami wacu ko yabikoze ku buryo umuhanuzi wayo yaje atuzanira ubutumwa bwayo, ubutumwa bw'Imana. Nuko tukaba twaragiriwe ubuntu bwo kuba twarabujyanye tukabugeza ku isi yose, kuko uko niko itegeko ry'umwami byatanzwe yuko ubutumwa buzabanziriza ukugaruka kwa Kristo.
Cela est devenu une réalité divine.
Ibyo byahindutse ukuri kw'Imana dushobora n'umutima w'ukuri kuba dushobora kuvuga tuti uyu munsi ibi byanditswe birasohoye imbere y'amaso yacu. Nanone kubw'ibyo Imana yitaye ko indimi zose zibaho ndetse ikoranabuhanga rikaba rihari maze abo mu isi yose bakashobora kubwumva ndetse bakabibamo. Mbese tuzi neza mu mitima yacu yuko twagize umugabane mu gikorwa cya nyuma cy'Imana ku isi, mu muhamagaro wa nyuma n'ubutumwa bwa nyuma, kandi ko Imana ubu iri gusoza umurimo wayo kandi nyuma yacu nta kindi gihari. Tuzajyanwa mu izamurwa tubane n'umwami wacu by'iteka ryose, kandi nyuma yacu hazaza urubanza kuri iyi si, kandi niba twabyongera twabivuga ku giterane cy'ejo, mbese ni bene data bangana gute banejejwe nuko havuzwe yuko Yesaya 25:26 ko umwanya wayo aho uherereye, ni ukuvuga mu gihe cy'urubanza, igihe umujinya w'Imana uzakubita iyi si. Niyo mpamvu byanditswe ngo mbere y'uwo mujinya wayo Imana izarinda. Bene data bose bizera ko ijambo ry'Imana ry'ukuri ndashaka kubasaba iki kintu: musome Yesaya 24 mbere y'uko musoma Yesaya 26. Ubwo nibwo muzamenya neza ibiri bivugwa. Niba muri Yesaya 54 handitse ngo twese twabisoma, byose byavuzwe mbere bitaraba, by'umwihariko ku bijyanye n'ibiri muri Yesaya 24 ku murongo wa mbere haranditswe ngo dore Uwiteka ahindura isi umwirare arayiraza arayubika. Mbese uko niko umurongo wa mbere utangira uvuga. None ku murongo wa nyuma ho havuga ngo iki? Havuga yuko muri icyo gihe Imana izima ingoma yayo ku musozi Siyoni. Musome umurongo wa nyuma wo mu gice cya 26. Noneho ubwo nibwo muzarebera hamwe ibijyanye n'ibizaba igihe cy'ubuntu kirangiye, izamurwa rimaze kuba. Noneho umunsi w'umujinya, umunsi w'Uwiteka nibwo uzagaragara. Izuba rizijima, ukwezi guhinduka amaraso, inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru. Mbega uko dushobora gushimira Imana n'umutima wacu wose, buri gihe tugahora tuyishimira mubyibushya kubwo kudahinduka, kubwa ntakuka y'ibyanditswe byera. kandi bende no cyo banje mureke tubivuge kubw'icyohero cy'Imana
un vrai appel
umuhamagaro ukuri
qui est prononcé par la bouche
wa
du Seigneur
vuze wavuzwe uturitse mu kanwa kumwami bibe bisaba yuko kwagusigwa kwari kuri kuntumwa n'abahanuzi umuntu wahamagawe ubwe n'umwami agahamagarirwa gukora umurimo wayo we imana ibifite inshingano ntabwo ishobora kwibeshya imana ifite inshingano zo gushyira ijambo ryayo mu kanwa kayo niyo mpamvu
avoir au dibe du Seigneur
umuhamagaro wijwi ryumvikana ry'Imana ugusigwa ko ari kuri ku bantu b'Imana ku bahanuzi b'Imana no ku mwami wacu na n'intumwa ubwazo noneho guhomekerwa ku mwuka wera kukaza kuri bo nuko amagambo ayo bavugaga yari amagambo ayo bavuze yari amagambo y'Imana ahumekewe byukuri ahumekewe n'umwuka wera uko ni nako natwe mu gihe cyacu nta cyacu bwite twazanye nta nshuro n'imwe twatwarigeze tuzana isobanuro bwite cyangwa se inyigisho itari yo mu byanditswe ahubwo mu gutinya Imana mu mitima yacu twabwirije ijambo ry'Imana ry'umwimerere mu mwimerere waryo kandi ab'Imana bose bazumva ijambo ry'Imana ab'Imana bose bazizera ijambo ry'Imana n'umutima wabo wose twihuse mbere ko twinjira mu jambo ry'Imana ndashaka kuvuga nanone kubijyanye na Isiraeli ndetse no kubiri kubayo kwese twarabyumvise ibyo Ponte washaka gukora ndetse nuko Imana yayoboye ibintu yuko Netanyahu ndetse no kubijyanye n'ibyo yavuze agasezeranya yuko atazabikora kandi ko abo ako gace kaho ngaho atazakigarurira nuko hariho n'igisubizo umwanzuro bafata wo kubaho kw'ibihugu bibiri ubwo nibwo ibyo muri heri kabiri bizasohora yuko abatatanje abigabanije igihugu cyayo Imana izabaciraho urubanza abatatanije Isiraeli nabigabanije Yerusalemu Imana izabaciraho urubanza byose byo mu buhanuzi bwa Bibiliya bigomba gusohora kandi nkuko byanditswe muri Yoeli igice cya gatatu twavuga tuti rwose uyu munsi ibi byanditswe byasohoye uyu munsi ibi byanditswe byasohoreye imbere y'amaso yacu umwami Imana umwami Imana yacu aba ariyo ihabwa icyubahiro ishimwe no kuramwa yitaye kuri byose ku byose bisohora ndetse n'amasezerano yayo nuko by'umwihariko twihuse kuri Aburahamu na Isaka na Yakobo n'ubwoko bwa Isirayeli Imana yarinze ijambo ryayo kandi natwe bindi n'abashiki banjye bakundwa turashaka kurinda ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana maze turigenderemo uko niko twemera kwezwa mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubone uko tuzahagarara imbere duhagarara imbere y'Imana yacu kandi twizeye nkuko twabyumvise mu rwandiko rwa Petero umwami afite itorero ridafite ikizinga ridafite umunkanyari ridafite icyo rigawa tugeze ku iherezo ry'ubu kandi byose byagombaga kugarurwa nk'uko byemeze ku itangiriro. Iryo ni isezerano nyamukuru. Iryo intumwa Petero mu kibwiriza cye cya kabiri mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu yavuze akabidushyikiriza ku bijyanye n'umwami wacu, bikwiriye ko ijuru rimugumana kugeza igihe byose bizagarurirwa. Ibyo Imana binyuriye mu kanwa k'abahanuzi bayo bera yari yaravuze. Mbega uko dushimira Imana yuko ndetse no mu kibwiriza cya mbere n'icya kabiri hashize imyaka 2000 uhereye uvuye none byose byari byaravuzwe. Ibyo dushobora byose kubwiriza muri iki gihe byose byavuzwe bitaraba byavuzwe mbere, kandi Imana yatugiriye ubuntu bwo kubiduhishurira. Ni nako iyo dusomye hano
Ephésiens chapitre 1, bien aimés frères et sœurs,
rwandiko
Ephésiens chapitre 1,
rwa Efesi igice cya mbere hano ku murongo w'icyenda.
Il nous a fait connaître le mystère de
yatumenyesheje ubwiru bw'ibyishaka
selon le bienveillant dessein qu'il avait
kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye kera. Nibyo yari yaragambiriye kubisohoza, niko mu Kidage bavuga. None ni buntu bungana bute ngo kubaho muri iki gihe cya nyuma ndetse no kubwiriza imigambi y'Imana yose muri icyo gihe? Pawulo niwe ashobora kuvuga ati nababwiye inama z'Imana zose. Mbese intumwa zakavuze iki uyu munsi zibaye zishobora kubona ko bundi bushya byose byagaruwe uko byahoze mu mwimerere wabyo kubw'ubuntu bw'Imana? Bakundwa bene ndetse n'abashiki banjye, mbese umwami ntiyaduhishuriye ijambo ryayo? Ntiyaduhishuriye izina ryayo? Ibihe tubayemo, ubutumwa ari bwo, mbese siho hasohora ibyo umwami yabwiraga mu migani abari bateraniye aho ngaho, hanyuma agahindukirira abigishwa be akababwira ati ngo mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana buhishuwe n'umwuka wera. Turabona ibyo Imana ikora mu gihe cya none, nuko hano mu buryo bugaragara irabivuga ndetse birandikwa ngo yatumenyesheje ubwiru bw'ibyishaka. Bakundwa, ni bangahe uyu munsi basenga isengesho rya Data wa twese uri mu ijuru, bakabisenga nk'umugenzo, kuko biri mu mugenzo w'amateraniro yabo, muri gahunda y'amateraniro yabo? Niba iryo sengesho rizwi nka Data wa twese uri mu ijuru, niba turisenga tukaba tuzi ubusobanuro bwabyo, ubwo noneho tuba twinjiye tuba turi mu bumwe bwimbitse n'ibivugwa hano ngo izina ryawe ryubahwe. Umwe wacu aravuga ngo namenyesheje izina ryawe abo wampaye bari abo mwisi wampaye, namenyesheje izina ryawe. Igihe dusenze tuti ngo izina ryawe ryubahwe, noneho tugomba kumenya iryo zina, tugomba kumenya hano ibivugwa ku bijyanye n'izina. Nuko usoma Matayo 28 buhoro buhoro yitonze akasoma neza ngo mubabatize mu izina ari ryo Imana mu mwana wayo, Imana Data mu mwana wayo ndetse no ku bw'umwuka wera yihishuye ngo izina ryawe ryubahwe. Izina ryawe rihuje riri hejuru y'amazina yose. Nuko wasoma mu Baheburayo umwana avuga yuko yarazwe izina. Bene n'abashiki banjye, ibyo birakomeza ndetse si ngo izina ryawe ryubahwe byonyine, ahubwo ngo ubwami bwawe buze. Ibyo wagennye mu bwami bwawe ku bw'iki gihe tubayemo witumenyeshe, kuko nyuma y'ibyo aravuga ngo amaze kuvuga ngo ubwami bwawe buze, aravuga ati noneho ngo ubushake bwawe bube mwisi nk'uko buba mu ijuru. Ibyo tubivuga dukomeje ndetse tukavugana n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose. Mwami Mani ishobora byose, Data uri mu ijuru, turavuga n'umutima wacu wose duhamirijwe izina ryawe ryubahwe mu riba abandi bose kubw'ijambo ryawe n'umwuka wawe bejejwe. Ubwami bwawe buze n'imbaraga nk'uko wabisezeranije, kandi ubushake bwawe busohore ku isi nk'uko busohora mu ijuru. Bene Data bose abo mu isi yose, ku isi yose, ababwiriza ijambo bose ni babashe hamwe n'abizera bose kuzamura irijwi rirenga n'umutima wose, bazamure irijwi ku Mana ngo ubushake bwawe bube, izina ryawe ryubahwe, ubushake ubwami bwawe buze, maze hanyuma uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, kandi rwose umwami wacu yaduhaye ibiryo by'uyu munsi, ibiryo by'umwuka kuba byarahunitswe ndetse bikagaburwa. Umwami wacu yashobora kuvuga ati umuntu ntabwo abeshwaho n'umutsima gusa, ahubwo na buri jambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ijambo ryawe rya mbere ibyo kurya ari byo gukora ubushake bw'iyantumye. Aho mbega ubuntu muri iki gihe, kubaho muri iki gihe. Uko niko dutekereza kuri aya magambo y'igiciro yo muri Daniyeli igice cya 12 ngo ubumbe igitabo ugifatanyishe ikimenyetso kugera ku iherezo. Ubwo nibwo benshi bazabigenzura, bazabirondora, maze ubumenyi buzagenda bukura kugera ku iherezo ry'ibihe. Ragwayo umuhanuzi William Branham kugira ngo igitabo kibumbwe, kibumburwe kuko Danieli yabwiwe ngo ahishe amagambo y'icyo gitabo kugira ngo noneho bishurwe ibyanditswe muri icyo gitabo maze twinjizwe mu ushake mu mugambi wayo wo muri icyo gitabo kugira ngo tubashe tubashe kumva byose neza ndetse byose tubyumve mu buryo nyabwo ndetse n'imvugo iyo mwirebera nama ivuga ngo abana b'imfura bari bariho ndetse uhereye ku kuremwa kw'isi uko niko uko imeze niko yahoze iteka ryose ntago utitaye uko yihishura ni alfa ni omega ni wa mbere ni wa nyuma ni wo uhamagariye byose kubaho ariko nk'umwana w'imfura yavutse umwana w'imfura yavukiye hano ku isi ariko n'umwe yashobora kuvuga ngo mbere y'uko Aburahamu abaho ndiho nibyo rwose kandi mbere y'uko Aburahamu abaho yari iriho yari umwami wacu rwose turashima kubwo guhishurwa kose k'umwami wacu mukundwa byose bijyanye n'umugambi w'agakiza w'Imana ku bwacu abahawe umugabane w'abana b'imfura kubwo kuvuka ubwa kabiri twe twahawe ubuntu bwo guhabwa umugisha na data twebwe abagiriwe ubuntu bwo kumva gusobanukirwa ibyanditswe mu kuva igice mu kuva yuko abana b'Imana bose b'imfura bose bari baratambiwe bari barahawe umwami Imana mu kuva icyo cyo 13 niho byanditse byose byavugwaga ari nk'ibishushanyo by'ibizaba nuko umwami wacu avuga ko ari imfura muri bene se benshi bene bamushiki banjye bakundwa ntago mbivuga nkunegura ahubwo mbivugana agahinda gakomeye hari ubwo numva amakuru nuko najya ku mirongo ikurikiyeho nk'ibiri imbere nkumva radiyo ya Vatikani bavuga ngo Mariya wuzuye ubuntu umurongo umwe gusa basobanuye nabi mu butumwa bwiza bwa Luka ntaho banditse ngo wuzuye ubuntu ahubwo abwirwa ati wowe wagiriwe ubuntu imbere y'Imana wagiriwe ubuntu imbere y'Imana ko uba uwo umwuka wera azazaho azatwikira uri uwo mwari uwo Yesaya yahanuye wagiriwe ubuntu n'Imana Luka igice cya mbere umurongo wa 30 ati witinya kuko uhiriwe ku Mana kandi dore uzasama inda uzabyara umwana w'umuhungu mwite Yesu ngo ugiriwe ubuntu n'Imana aho niho amamiliyoni n'amamiliyari y'abantu yahindutse ba Mariya basenga Mariya bavuga batekereza ko yuzuye ubuntu bakamusenga ko batekereza ko yuzuye ubuntu ntabwo mwatekereza ibiba muri njye yuko abantu bose kuva kwa mbere kugera kwa nyuma mu madini yose mu myaturire yose y'imyizerere bose bayobye bakayuba bamwe bavuga Imana cyangwa batavuga Imana ntabwo hitawe uwe buryo ariko ibyo byose reka tubivuge bakundwa bene ndetse n'abashiki banjye nta guca urubanza amatsinda n'amateraniro yose yitwa aya ba Kristo bafite imyizerere yabo bamaze kwiremera. Iki nicyo cyemezo cyabo cy'amavuko, nicyo ni kwatura kwabo bare bashyizeho. Bose bashinze ibyo bigisha n'ibyo bizera, kandi mu wenda sari ibyo mu bya bugorozi cyangwa se mu matorero yose yaje nyuma uhereye mu gihe cy'ubugorozi, bose nta n'umuvuyemo. Bashinze bandika ku mpapuro ibyo bizera, hari ingingo runaka bashyizeho z'ibyo bizera. Uko niko ubutumwa bwo bihimbiye ubwabo ari bwo bubwirizwa, maze abantu bagahusha ibyo Imana yavuze mbere na mbere n'ibyigishijwe mu itorero ryabanje. Turashima yuko Imana yatwishoreye. Bakundwa ndetse na shiki banjye, sinigeze nibagirwa gendo nagize mu ishuri ryitwa ishuri rya Bibiliya. Ukinjira hari igitabo kinini cyane cyanditsweho ngo imyemerere ya itorero rya Gatolika ryishyize hamwe. Mwibaza, mutekereza ari ibihe byanditswe mu gika cya mbere? Ni inyigisho y'ubutatu. Mutekereze ibyanditswe mu gika cya mbere, umurongo wa mbere, mu migani igice cya 18 umurongo wa 3 ati wangize ikiremwa cya mbere. Babivuga nkaho umwana ari we kiremwa cya mbere cyaremwa. Ngo ni migani 8 umurongo wa 22 ngo wangize intangiriro y'imirimo yawe. Salomo wari wuzuye ubwenge ndetse yamenywe nk'ubwenge bwa Salomo. Nyuma yakoreshaga ubwenge yavugaga gusa ubwenge kugeza igihe no ku nkingi z'ubwami bwe. Avuga ati ngo Uwiteka mu itangiriro ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyo arema. Mbega ukuntu dushimira Imana. We ibyo nibyo Salomo avuga mu migani. We wariho murabizi ko ubwanjye ubumana nicyo kintu gikomeye cyane cy'ingenzi mubwire bwose. Murabizi ubwo numvaga kenshi n'aya matwi yanjye ijwi ry'Uwiteka yampamagara inshuro 15 ati mugaragu wanjye. Ariko muri izo nshuro zose numvise ni rimwe gusa numvise ijwi ry'Imana ubwayo, umuremyi w'ijuru n'isi. Nshimira Imana yuko uhereye mbere na mbere dushobora kubona Imana uko mu mwuzuro w'umucyo wayo yavuye muri wo ikava mu bihe. Kuko iteka ntago higira itangiriro, ibihe nibyo bifite itangiriro ryabyo kandi bifite n'iherezo. Ariko Imana yo ni umwuka, kandi uhereye mu iteka ryose yari yuzuye byose, maze igaragara ifite ishusho uhere ku itangiriro. Nuko iyo shusho niyo yiswe umwami Imana nka Elohim. Nuko umwami nanone nka Yawe Uwiteka. Nuko uhereye ku itangiriro umwami Imana cyangwa se Uwiteka Imana mu buryo bwose yakomeje kwigaragaza nk'imwe idahinduka. Kubw'ibyo niho umwami wacu yavuze, yashobora kuvuga ati mbere y'uko Aburahamu abaho ndiho. Yari umwami w'amahoro, umwami w'Isalemu wasanganiye Aburahamu afite vino n'umutsima kugira ngo basangire igaburo, nyuma amaze kunesha abami b'amahanga. Ngo tugiye mu Baheburayo igice cya karindwi, mu isezerano rya kera yari umwami w'Isalemu, umwami wa mahoro Yerusalemu. Icyo gihe ntiyari afite se, ntiyari afite nyina, ntiyagiraga abamukomokaho n'abo akomokaho mu isezerano rya kera. Ni nawe wa wundi, ni nawe we wari uri mu isezerano rishya ariko yahindutse umuntu. Nko umwami wacu aranavuga ngo muzabona umwana w'umuntu azamuka asubira aho yahoze mbere. Nuko abantu baramureba baravuga ati se wowe, wowe uri imbere yacu hano urashaka kuvuga ko wahozeho mbere mu ijuru? Ariko nyamara uko yahoze niko yari ari, yagumye ari umwe kugera ku iherezo. Ubwo byose bizaba bimeze gushyirwa munsi y'intebe y'ibirenge bye, maze intsinzi y'Imana ikagaragara ihishuriwe kuri ibyo byose, maze tukabana n'umwami, maze ibisigaye byose bikazasohora. Ndizera ko bakundwe ndetse n'abashiki banjye mumva gato mushobora gusobanukirwa ibiba biri kuba muri jye. Nuko nshimira Imana yuko ari uko yabiyoboye, yuko binyuriye rimwe na Data Branham. Muri iki gihe nagiriye ubuntu bwo kwakira byose no kwemera byose no kubisobanura mu ndimi, mu zindi ndimi, kubihindura mu ndimi, ndetse no kubitanga. Muri ibi bihe byose bishize hari ibibwiriza bigera ku 8 byabwirije. Dufite ibitabo n'amabaruwa azenguruka muri byose ubuntu, umugambi w'agakiza w'Imana ni wigeze kuvugwa mu kindi gihe nk'uko wavuzwe muri iki gihe cyacu mu buryo bwose bikora ku bintu byose. Umwami wacu ashimwe. Nanone hano hari undi murongo mu Befeso igice cya mbere dushobora gusoma. Nanone iyi mirongo yose, buri murongo wose umwe nyuma w'undi, ariko nanone ku murongo wa 13 mwibuke ibyo twasomye byose mbere. Abefeso igice cya mbere ku murongo wa 13 noneho
vous aussi
après avoir entendu la parole de namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi ubutumwa bw'agakiza kanyu kandi mumaze kwizera. Niwe mukidaye bavuga ngo vous avez cru, ngo ni muri we mwizeye, mumaze kumwizera. Mu kidage niko bavuga no mu Kinyarwanda, mwene Data Branham yavuze ngo iki? Kwizera ni uguhishurirwa ijambo ryahishuwe, ijambo ryabwirije ko mwarihishuriwe ubwanyu mukaba noneho mubasha kuryizera. Niwe mwizeye kandi mumaze kumwizera, niwe wabashyizeho ikimenyetso. Mu Gifaransa bavuze ati niwe mumaze kumwizera, nibwo mwashyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera mwasezeranijwe. Mbega umurongo, mbega ubuntu! Hano dufite gihamya ijana ku ijana. Bakundwa beza bashiki banjye, umwami wacu yatanze isezerano, mugume i Yerusalemu kugeza igihe mumaze kwambikwa imbaraga zo mu ijuru. Yohana umubatiza yavuze yaravuze ngo mbabatirisha amazi kugira ngo mwihane, ariko uza nyuma yanjye azabatirisha umwuka n'umuriro. Nuko dufite ibyanditswe mu gice cya kabiri, ibyakozwe no mu gice cya kabiri, ibyabaye ku munsi wa Pentecote. Nuko hano ntabwo tubwirwa gusa kuzuzwa cyangwa se kubatizwa n'umwuka n'umuriro, ariko hano aravuga ngo mwebwe abageze ku kwizera nyakuri kumwimerere, mumaze kumva ijambo ry'ukuri no kwemera byose, noneho mwashyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera. N'ukuri kw'Imana yuko babandi bose muri iki gihe bumva ijambo ry'ukuri bakaryakira, bakaryemera mu kwizera, bakaryakira rishuwe n'Imana, noneho bakezwa muri ryo, Imana izabashyiraho ikimenyetso cyayo. Kuko uko niko byanditswe muri Yesaya igice cy'umunani mirongo cumi na kabiri, ngo ushyire ijambo ryawe ho ikimenyetso mu bigishwa bawe. Ijambo ry'Imana rishyirwaho ikimenyetso muri ba bandi ryabonye umwanya waryo. Ibyo tubivuga n'umudendezo, ndetse twiringiye ko bose batwumva neza abubaha ijambo ry'Imana. Hano nagwashize igihe kirekire narabivuze,
le dernier nombre ou bien chiffre qui a été donné c'est 500.
Umubare uheruka watanzwe wa nyuma ni 500,550,000. Imiryango y'abakarisimatiki bose bavuga ngo twatijwe umwuka wera, bose bakavuga yuko bita abana b'Imana, bose bizera ibyo bishakiye, babwiriza inyigisho zabo na nemera zabo. Ariko Bibiliya yanjye irambwira ngo iyo umwuka wera naza
le monde les yeux du monde
azagira azemeza abo mu isi ibyaha byabo n'urubanza. Nuko ndetse muri Yohana ndetse niye Imana yafunguye amaso, niye imitima yafunguwe, nkuko mwe Abraham abivuga muri bya biziga bitatu bigaragaza umuntu ushobora kubatizwa umwuka wera mu kiziga cya kabiri, kuvuga mu mwuka, ariko ukaba utarigeze uvuka ubwa kabiri mu bugingo. Bene n'ishuti banjye bakundwa, ntabwo duca imanza, ariko ibigaragara ntabwo byahakanwa, nta n'uwabihakana. Ndabiseguraho, ariko turabibona mu gihe cyacu. Bose bigumiye mu byo bizeye mbere. Abaruteri bagumye ari abaruteri, abapikopeli baguma aho bari bari, nta gaciro bifite aho babarizwaga. Abatisiti bagumye ari abatisiti, ariko bose bavuga yuko bakiriye umwuka wera.
Le Saint-Esprit
icyambere umwuka wera uyobora mu kuri kose, kandi ijambo ry'Imana ni ryo kuri, muri ryo nta kinyoma kirimo. Nuko niba umwuka wera ku ijambo ryahomekewe ryahawe itorero, itorero ryawe iri sezerano ngo dore ndaboherereza umuhanuzi Eliya mbere yuko umunsi uteye ubwoba ukomeye uteye ubwoba witeka utarasohora nuko noneho birasaba yuko abandi bose muri iki gihe abayobowe n'umwuka wera bakoreshwa n'umwuka wera bagomba kuyoborwa mu ijambo ry'Imana mu gusohora kw'amasezerano ndetse bakayoborwa mu bigomba gukorwa n'ubukozi bwasezeranijwe muri Bibiliya kuko aho honyine aho amasezerano yizewe ndetse no kujyanye n'ubukozi bwasezeranijwe aho honyine niho bigomba gusohorera niyo mpamvu byanditswe mu murongo wa ku murongo wa 13 yuko muzashyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera mwasezeranijwe kugeza ku munsi wo gucungurwa turabona ubukozi bwasezeranijwe umwuka wera wasezeranijwe nuko turabona yuko umwami yitaye ku ijambo ryayo ko ijana ku ijana tukaba twaragaruwe mu ijambo twayobowe kugarurwa mu ijambo ryasezeranijwe nk'uko mwene Abrahamu yakomeje kubivuga abitsindagira mu bibwiriza byabwirijwe nyuma y'imenwa ry'ibimenyetso itorero noneho ryagaruwe mu ijambo ijambo ryabwirijwe ku itangiriro nuko bagarurwa ku nyigisho z'intumwa bakagarurwa ku itorero byabanje mbese Imana ni gute yashyize ibintu kuri gahunda mu ijambo ryayo twese turabizi muri Luka igice cya kane umwami wacu yasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya maze yasomye gusa umurongo wa mbere n'uwa kabiri ndetse asoma igice cya mbere cy'uwo murongo ntiyasomye igice cya kabiri kivuga ku munsi w'umujinya no guhohora ntabwo yabisomye kuko yabisoma ntago yari kuvuga amaze gusoma ngo uyu munsi ibi byanditswe birasohoye nuko ndetse kugabe ni data bose muri iki gihe bari kuvuga ku mujinya uburakari bw'Imana muri Yesaya 61 uvuga gusa ntago uvuga gusa umunsi w'umwaka w'ubuntu ahubwo uvuga umunsi w'umujinya wo kwitura ariko ntago umwami yabisomye ibyo ngibyo yahagarariye mu gice cya mbere cy'uwo murongo wa kabiri kuko ibyo yavugaga byarebaga umunsi w'imbabazi z'Uwiteka gusa ariko umunsi wo guhora izahoramo inzigo wari inyuma muratekereza umwuka w'Imana ndabwira abavuga butumwa bose mbese mwarabashije gusoma igice cy'umurongo cyonyine aho ngaho mbese mwarahagarariye aho umwuka wera wahagarariye kuko nawe muhagararira turagaruka kuri iri sezerano rya Eliya aranditse yuko azagarura imitima ya ba data ku y'abana babo maze n'imitima y'abana ku y'abase Luka igice cya mbere ku murongo wa 17 ku bw'ubukozi bwa Yohana Umubatiza imitima ya ba data mu isezerano rya kera yaragaruwe ku kwizera kw'abana bo mu isezerano rishya nuko binyuze mu bukozi bwa nyuma imitima y'abana b'Imana iri kugarurwa ku kwizera kwa ba se b'intumwa ariwe ntumwa buri gihe ubwo mwene data Branham asoma uyu murongo akawutsindagira buri gihe ndanezererwa mba nshobora gusimbuka n'umunezero nkarangurura uvuga ni igice kimwe cyasohoye icyo gihe ni nako na Malaki igice cya gatatu umurongo wa mbere bizamera igice cya mbere cyarasohoye. Ngo dore nzoherereza integuza yanjye iza ntigurira inzira. Mu isezerano rishya byarahamirijwe, icyo gice cyarahamirijwe. Ariko noneho igice gikurikira baravuga kitagikurikiraho ngo umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe. Marayika Uwiteka, igice cy'umurongo ntabwo cyavuzwe mu isezerano rishya ngo azahita yaduka mu rusengero. Aravuga gusa ngo dore nzaboherereza intumwa integuza yanjye izambanziririza intunganyiriza inzira. Ariko igice cya kabiri cy'uwo murongo ku bijyanye na Marayika Uwiteka cyangwa se intumwa y'ubutumwa izinjira mu izaduka mu rusengero rwe ntago byavuzwe, habe no mu butumwa bwiza muri Luka, muri Yohana hose. Mbese umwuka wera uko uvuga ibintu neza neza, murabona ukuntu uvuga ibintu neza uko biri, ni nako bimeze no mu byahishuwe igice cya cumi ku bijyanye na Marayika Uwiteka ufite Marayika w'isezerano ufite umukororombya w'isezerano ku mutwe ubwo azamanuka. Nuko urebye ibivugwa aho ngaho ni by'imbaraga rwose, kubona uko umwuka wera avuga ibintu neza neza mu burebure bwabyo. Twagira ubuntu bwo kwizera ibintu uko byatanzwe mu byanditswe byera. Nuko nanga izasohora neza neza nk'uko byanditswe birahebuje, kuko ubwo nibwo ibyo igihe bisohoye nibwo umwami nka Marayika w'isezerano ashyira ikirenge cye kimwe ku butaka ikindi ku nyanja nka nyiri byose ibintu byose. Ubwo nibwo guhinda kurindwi kw'inkuba kuzumvikanisha ijwi ryazo si mbere, ntabwo ari muri 1933 cyangwa se mbere, oya, ahubwo ni neza neza nk'uko ibyanditswe bibivuga igihe icyo gihe. Ubwo uko niko byose bizasohora. Dushimire umwami wacu kubw'ubuntu bwe no gukiranuka kwe. Yamwe muzi icyo buri jambo ryose risobanuye kuri jye, by'umwihariko ibyo Imana yatugiriye ubuntu bwo kwizera buri jambo ry'Imana ryose no kurekera buri murongo wose mu busobanuro bwabyo bwatumye byandikwa. Uko niko uko ibyanditswe bivuga bisobanura ko bizasohora, uko niko tubirekera. Uko ni nako umwami yatwinjije mu mugambi wayo w'agakiza, ikatubwira mbere ibizaba byose, ibiriba byose n'ibizaba byose. Maze inshingano zacu ni nk'uko byatangiye mu isezerano rishya, nuko ibyavuzwe mu buryo bw'ubuhanuzi kubw'inyigisho tukabishyira mu mwanya wabyo. Uko niko intumwa zabigenje, nk'uko Pawulo yanditse inzandiko ze, ibyavuzwe byose n'ubukozi bw'ubuhanuzi mu gihe cyacu niko tugomba kubyerekana mu nyigisho, tukabyigisha, tukabigabura, tukabitanga kugira ngo twerekane ibintu umwanya wabyo aho uri, nk'uko bivugwa uko igihe ibyo bisohora habasigaye imyaka itatu n'igice kugera ku iherezo. Uko niko byanditswe muri Danieli igice cya 12 mu gihe igihe cy'indahiro, igihe habaye indahiro mudahishuwe cumi, habasigaye imyaka itatu n'igice gusa. Nanone ndabinginze abo ku isi yose, mwemere ibi bintu twese abariho muri iki gihe. Kumvise ijambo ry'ukuri kandi kubw'umwuka wera twarabihishuriwe kandi twagiriye ubuntu bwo kubyizera n'umutima wacu wose, kandi ikimenyetso cy'Imana gishyirwa gusa kuri babandi bizeye ijambo ryasezeranijwe, batizera ibibonetse byose, kuko ikimenyetso gikorwa gishyirwaho n'umwuka w'isezerano. Ni ukuvuga ni ku bw'abizeye ijambo ry'isezerano ku bw'igihe turimo. Ndetse n'abashiki banjye bakundwa, bene data n'abashiki bacu bose bo ku isi yose, mu ndimi zose n'amahanga yose, bakira ibyo ngibyo ndetse bumve gusa, basobanukirwe gusa yuko uwizeye ijambo ryasezeranijwe wenyine, iryahishuwe n'umwuka wera, akemera iryo jambo n'umutima we wose akaryizera. Bwa mbere ni amasezerano, ukayizera mu gusora kwayo, nuko noneho nyuma nibwo mwakira umwuka wera wasezeranijwe nk'ikimenyetso. Abizera gusa amasezerano y'Imana y'iki gihe, abo nibo bashobora gushyirwaho ikimenyetso n'umwuka wera wasezeranijwe. Yanditse ngo n'umwuka wera wasezeranijwe, iryo jambo wasezeranijwe ni ryangombwa cyane. Kuvuga habanza amasezerano, nuko hagakurikiraho umwuka wera mwasezeranijwe. Gusa ko twagiriwe ubuntu imbere y'Imana, ahubwo tubashe guhuzwa, kwinjizwa mu byo Imana yasezeranijwe. Nk'uko twabivuze mu cyumweru cya Zurich, twabivuze tubishimangira ndetse tunabisubiramo, Imana yatanze ubuntu bwayo ko twabashije kugeza ubutumwa ku isi yose, kandi twagiriwe ubuntu, yatugiriye ubuntu hano ndetse ni Zurich, hano weekend ya mbere y'ukwezi ni Zurich, ku cyumweru hanyuma ha buri kwezi tukagira ibiterane, hashize imyaka myinshi, ndetse ni Salzburg, ni Autriche, hose twagize ibiterane. Imana yitaye kuri ibyo byose, nuko noneho mu moko yose, mu ndimi zose n'amahanga yose, abizera baze mu masengesho. Ndabasaba mwese bene data na bashiki banjye, ndetse na bene data na bashiki bacu bakuze bakaba batazi ikoranabuhanga, ndabinginze mubahamagarire kuza guterana, mujye kubashaka, mubazane aha aho ibibwiriza biri kumvwa, biri gusubirwamo bikumvwa, maze bose hamwe bakire inyigisho imwe ku isi yose. Nuko uko noneho bashe kugendera mu ntambwe imwe nk'uko byasezeranijwe umugeni. Nuko twese tuzagendera ku ntambwe imwe, maze twese hamwe tubashe kubona ugusozwa k'umurimo w'Imana. Ibyo rero ntago ntakidukeneye kwihata ngo tubyizere. Ibyo byashyizwe muri twe, we watangiye umurimo muri twe izana urangiza. Noneho ubwo nibwo izanyeganyiza ijuru n'isi, maze ibitarigeze bibaho mbere ku isi bizabaho. Imana izakora umurimo w'imbaraga kugira ngo isohoze umurimo wayo ku bw'ubuntu bwayo hamwe natwe twese. Umwami ahabwe icyubahiro n'ishimwe, twahagiwe mu maraso y'umwana w'intama, rwose twakogejwe mu ijambo ry'ukuri, maze dushyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera wasezeranijwe. Mubibwire umwami n'ijwi ryumvikana mu isengesho muti: mwami mukundwa, ndizera n'umutima wanjye wose ijambo ry'ukuri, nizera n'umutima wanjye wose amasezerano y'iki gihe, nizera n'umutima wanjye wose isezerano ryo kugaruka kwawe, nizera n'umutima wanjye wose ubutumwa bubanziriza ukugaruka kwawe. Ndizera yuko umpaye ikimenyetso cy'umwuka wasezeranije, kandi muzabihabwa, muzashimira umwami ibyo. Wewe nyine niwe muzaha icyubahiro. Imana ishobora byose ihabwa icyubahiro n'ubwiza no guhimbazwa no kuramwa kugera mu iteka ryose. Amen. Duhaguruke kugira ngo dusengere hamwe. Mwene Data Schmidt, urashaka gusenga uyu munsi? Byaba ari byiza. Icyubahiro kibe icy'Imana.
Seigneur et Dieu.
Mwami Mana. Tuje kuri wowe nubwo dutataniye hirya no hino, ariko nyamara mu bumwe bw'umwuka wawe turagushimira kubw'ubuntu no kwiringirwa kwawe. Turagushimira yuko waduhaye ubuntu, watugiriye ubuntu kugira ngo twumve amagambo ya nyuma no kubwa bose, kubwa babandi bose bumva bizera yuko ukiri ku murimo. Igihe cy'ubuntu ntikirarangira, kandi abumva ijambo bose bakaryakira. Mwami, babandi nk'uko ijambo ryawe rivuga, nibo uzashyira ikimenyetso ku ijambo ryawe. Mwami ndagushimira, utugirire ubuntu twese, uduhe ubuntu bwawe kugira ngo tubashe kukuzamurira icyubahiro n'ishimwe. Mwami turagushimira kubw'ubuntu, kuko mwami wabibonye, wabyumvise. Nari nababaye, ariko wagiriye umuntu, wagiriye umugaragu wawe ubuntu ko ashobora kuvuga. Mwami, uri wowe ushimirwa, uhimbazwa ubu ngubu. Amen. Mwegurirwe ubuntu bw'umwami. Nanone by'umwihariko bene data bose bavuga ubutumwa, ntihakagire na kimwe mubwiriza, ntihakagire na kimwe mwemera kereka byanditswe mu buryo bugaragara mu ijambo ry'Imana. Ibyo mwene Abraham nawe yabivuze abishimangira, abivuga bisubiramo, ndabisubiramo, ntihagire na kimwe mwemera kitanditswe mu ijambo ry'Imana mutitaye kubivuze wari wowe. Umwami abane namwe mwese, abo ku isi yose no mu ndimi zose. Amen.
Le Seigneur va bientôt apparaître.
Umwami aragaragara vuba, araza, araje vuba. Aje gutwara abe
au son de la trompette.
N'ijwi ry'impanda.
Il va les enlever dans la gloire.
Azabazamura mu bwiza.
Dans sa gloire.
Mu bwiza bwe.
Les trompettes retentissent.
Impanda ziravuga.
Les trompettes.
Impanda ziravuga.
Car votre rédemption est proche.
Kuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi.
Préparez-vous pour son retour.
Nitegure, nitegurire kugaruka kwe. Imanda ziravuga vuba vuba Imanda zizavuga
Levez vos têtes, redressez-vous.
Mubure imitwe yanyu murarame kuko gucungura kwanyu kuri bugufi. Kuko gucungura kwanyu kuri bugufi.
Car votre rédemption est
Kuko gucungura kwanyu kuri bugufi kwegereje.
Bientôt les trompettes retentiront. Bientôt les trompettes retentiront. Levez vos têtes, redressez-vous, car votre rédemption est proche.
Zavuga, mubure imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi.